na 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 na. Babajo mutima kasindu na makuru intira yambanye ndende ngomesa kurkwana n'umutima nagerageje kubifamo none nsanze ushaka this way oh kakajwi kawe dumva kacinkorora nanje yakikiriza nasanye indirimbo mu matwi yanjye na 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 kweza
baby.